kwasem breni unia brato so beti en kwasem bo mari aso ba fro bibio be wono wase won se en kwasem ebre edu asem if lifeword media ministry ho on ya de bro em som fo akwa heford na me no be cha asemi se open abe fun fidi isu a www.lifeword.org www.lifeword.org when you hun and quite assemble or cassa biara, what see and as we behun, sarcas a hold one, bebri, ever why, opposite Unia Brena, Utunia Copan Summer. Assemble was on for a hefford, and I'm the bro. Any dear moon, young bomb pie. I don't fall no more behun for, and I was see, while queen out there, my. There was some young hun in there. A best less to say, woman hun, that for afraid to see. Na ocho fufro, bosome fufro, ne afi fufro, ne mfi bebre. Men, enyini cha po mdi omu. Ma e dade dwi anidi, na fe mfum suwa cheyen. Che de che wongwa wafumi yen, miyen konsu him, yefri musum, wuna hindi, tumi, enye ni mnyam. Enya wodi ada, amen. Osome fu akwa Hayford, ena mnemo che asemi. Asemi, matuni din se, osuru fre, aya puto kasa amuno ebe kasa divine calling eti bo huno galati fo homa no eti ba ko yimu ba ko edi kosi beye edu na unya bra na uso atubu na wahwem bese fra bese woti ase nense se unya meye wadom na ofrew ma ubeye o kristonia ujitum mapa na ubeye o kristonia enye nipa na afrew obi ka se we kwa anyame a enka ubeye amaye kristoni masa ane de so obi ka sa mene ni adwen ase chere ni se asem ni o nyakopon de a na wa ma ho kwan na wa fa osu enti ni nyakopon yusu as a tool, ana, or then ask them a foul soon of a kind. And this any pan of Benyagi in Sakra, and yo, never will young coupon. Every poor. And in one summer, if you see a crowd of galactic former, a tobacco, you move back who educate. Paul, who could see a home up, I a come on one, for I see no, who see. Jewish traditional Paul wanya wana betoso be mienu miensa ah woman nim for lawyer kasee Camelia and asi ena Paul etinai isuade na onimso onimade nyina na bra ote se Yesu Yesu afo onam no waka na asem no ehwe no what hunu be se wa father Damascus kansunu ebra woku Stephen no hobi eyo wode nti we wadwen se enipa bi e de asafofro bi e ba na wode abadane juwe sum no eni nti oji tumi krata efri asofu mpenifo no se sankofo no akwachio no kokun na ekwan so no ana henry yeskuso yi ni hodi e kire no e de usa wokan gaiti fo homa tibako bako de kwa homa enya so na inti o se Paul a enfri nipa enso enam onipa bi so namom enam Yesu Kristo ni eja nyakopon o nya no ni fri ewufo mu no so na oyee me osomafo ni enanom a waka me hunu nyina de koma kareti asafo ahodo no adom ni asomdwe a efri nyene eja nyakopon ni rade Yesu Kristo enka mo ono na yen boni nti ode ne homan na oyi yen efri wiase boni yi mu se dia hen eja nyakopon no epe no etie ono na enumnyam enka no da amen ento aso o se eye me nwanwa se motwe me ho ntem sai free said dia wa frɛ mu no adom mu no ho kɔ asɛmpa foforɔ mu yɛ me wɔnwa sɛ moatwe mo ho ntɛm saa ɛfiri deɛ wɔafrɛ mu kristo adom no mu no ɛkɔ asɛmpa foforɔ a ɛnso ɛnyɛ asɛmpa foforɔ biara na mmom nnipa bi ɛwɔ hɔ a wɔha mo na wɔpɛ sɛ wɔsesa kristo asɛmpa no na sɛ mopo hɛn anaa abɔ na sɛ mpo yɛne anaa abɔfoɔ bi firi ɔsoro ba bɛka asɛmpa foforɔ bi kyerɛ mu a ka deɛ aka kyerɛ mu no ho a ɔnnue amen ɛdebɛsi ya na ɛberɛ bɛma masan atoa so ɛbra paul onyankopɔn yɛ n'adom na onya akonnwa na ɔkyɛ onyankopɔn asɛm yesu frɛ no ɔba na ɔka asɛm no nnipa bi yɛ w'adwene sɛ ɔbɛba na wabɛsɛe nea paul mu rade yesu kristo de adom sɛ ɔnka ɛwɔ damascus kwan so deɛ ɛsiiɛ ne rade yesu kristo a ɔde ne ho maeɛ ɔbɛka nkwagye asɛm akyerɛ afoforɔ no mpph jesu paul koraa no wohunu sɛ ɔno ɔde asɛm ɔka nya nokorɛ nyanya paul wei no na ɔka farisifoɔ no ho nyanya paul wei no na ɔgye krata afiri yɛfrɛ ne sɛn yi asɔfo mpanimfoɔ no na ɔtaataa kristofoɔ no ɔnka nokorɛ ba saa nso ɛna bia saa asɛm wei to wɔ wɔ abɛyɛ kristoni obitumi hwɛ ne kunu anim anaa nso sɛ ne kunu yɛ sɔfo a toyi n'anim ka kyerɛ sɛ na wokora a onyame afrɛ wo ei asɛm ɛhu o ɛdi na ma paul ɔha ɔda n'adi a mpɛ sɛ me ne wo kyerɛ sɛ wo yere wo ba siane sɛ wobɛka nokorɛ na yɛfrɛ ne sɛ wobɛdi hiade yesu kristo gyidi nnipa bi nam kwati kwan so afa kyerɛkyerɛ foforɔ bi na yɛbɔ adwene foforɔ de ma saa afoɔ no yɛtumi ɛka sɛ wo koraa wode ne mfiri nyame bɛ sɛ mehyɛ mu koraa sɛ wo kɔɔ no ɛyɛ ɔsoro frɛ ɛyɛ divine calling de paul ma yɛhu sɛ ɔno ne frɛ a ɔbɛyɛ ɔsomafoɔ no ɛnyɛ nnipa ana ma ne bɛyɛ yio ɛnyɛ nnipa nnipa ntumi ma ne mbɛyɛ ɔsomafoɔ na mmom onyankopɔn ɛnam hwerɛade yesu kristo so na yesu kristo yɛbɔ ne ti ɔbɛwu gyee ɛyɛ nkwa no ɛna aso nso paul bi ma no paul abɛyɛ yɛfrɛ nsɛn ɔsomafoɔ ɛde ɛhia sɛ yɛtie onyankopɔn asɛm no korɔgyen ɛma nnipa asɛm mmu aba mu bi ɔhwɛ o asɔre bi wɔ ha ɔbɛhu sɛ nnipa bu afa so a nnipa bebree na wo deɛ a ɛkura wɔ no ebia nnipa mɛka sɛ 50 60 70 ɛma no haw bɛhu sɛ woanhwɛ ne ya bika sɛ wɔdeɛ ne de ɛyɛyi meka kyerɛ wo sɛ yesu koraa ka sɛ moma no nyinaa mbɔm nyini na ɛdi twa berɛ no a baadeɛ baako no sɛ ɛsɛ ahwɛyie na woyɛ ne wohu no kwasɛm no abrɛ a paul mu ɛnam no ɔmka nyamesɛm no ɔso mokɔduu baabi nyamesɛm ɔmka no nnipa bi tena ase ɛyɛ nhwehwɛmu hu sɛ nea atwerɛsɛm no aka ne pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ ɛna wɔn nso wɔde nom a wɔka no a bɔbi bu abam bebree asɔre a wokɔ a yɛkyerɛkyerɛ nyame asɛm na ɛnyɛ nsɛnkyerɛnne asɔre no bɛsɛ asɔre wei sɔfo yi mfiri nyame obi ɔka nkɔ agye asɛm no mfiri nyame na mmom no katawani te na ɔka sɛ yɛfrɛ ne sɛ wofie dua si hɔ na mhu ade tuntum ɛna mhunu wei no ɛna wogye di anaa masa nnipa bi afiri ho awonim so ɛde saa nkyerɛkyerɛ bɔne no ɛde nam na yɛde sɛe mo adwene ɛne mo akoma na mbɛfiri yɛfrɛ ne sɛn onyankopɔn no akyi ba paul sɛ adan na sisi a ntɛmpaayi bretiewayi matwe mo afiri asɛmpa no ho bahonia meka kyerɛ wo yɛkyerɛkyerɛ nokorɛ yɛwɔ nokorɛ som a wɔkyerɛkyerɛ onyankoropɔn asɛm asɛm no deɛ ɔsɔfo biara a ɔka sɛ yɛ me no na saa memem no mfiri onyame nokwasɛm a meka kyerɛ wo ne sɛ nea ɔka sɛ deɛ nyankopɔn ayɛ deɛ nyame tumi wɔ hɔ baadeɛ sane sɛ yɛn gye ani ne yɛni ɔtwɛn nti yɛfiri sɛ onyankopɔn atumi ne wɔ wobɛ sɛ biribi afiri awurade hɔ a ɛyɛ mmuaeɛ no ɛyɛ mmiɛnsa twɛn ane anade bi eti wo hu ni saa ana ma so nyame ache obi kwa se se enze nka iwe enhira na beba nka aba e da bulam kwa nka ye di ya to amana ba so look me kind of cry to say e man che che boni emfre wani nemo no chi urade onyankopon di tresem no e wonoma na ya se ni panyi na hu re panyi na ya boni yakopon nyam abom yakopon nyam boye no yakopon yi ni da odo ye ni chire ti o ma yesu kristo ba be wui e be twa ye boni ka to bi bia na obobore yesu kristo di no bible say obenyan kwa eti no kwasem a meka jwon se se wo ti o sofo bi o chire chire o nkwasem en ho asem di a ana saa sofo no o so fre na afre no ana o de saa cheche di ma men ka se edi asem ni ho edi asem no no ni na o twa asem ni mu na o yakopo ade ne di to o sofo no gina ho kwa bible no eji o yakopo asem no di ama o ne odi fo adwuma no no na ese bekata mani ti na mehu na anu no na mehu we ai oh by far hun to so fa hun to nyankopa asem so nyankopa asem go to na betimi ade ajo nkwa nkwa asem breni na me no uche se wo nyankopa ai wadom na wafrew na obenya chefa ewo asem petra djuma de ni mu a ka se hwe se de atwe asem na kan na obeka nkoye se de obi dia esi bebi na odeka na mumuno ni yakopo odi asomam ne koka na ofre na yakopo afre no mani pambu abam uso a wutie mi meka nkwasa mi chewi meka da chi asem chewi meka ni a yesu kristo oba aba befa na hotefo akwanu nche no da chi asem na meka chew na mumuno se obetimi anya sa akwanya ni bia ene ese so sa waji fa kristo so kraje nkwa tase brain wo ma nipa ewonra ewonde ewo kyna 3 days ne wo ma onipa enra ende ene kyna enra de twam ende ese wo ya amendment na kyna nso ya na yesu kristo aba na bebi sa se wo jina bi wo hi eto yesu e fro so fre fra ya tun sa fro nyina se bra se dia paul kae no me frɛ na me de nam no anya nipa ne mom no radi yesu kristo no hu mi sie blam da me nam yom no na wo hu mi na wa te me ho na me shwa se wa ma ho kwan se ampa o frɛ a odidi yesu kye no ayɛ ɔso frɛ anya nipa frɛ nipa frɛ wa ba ka jɔse me na me frɛ ntu san jai wanyame frɛ no ndi w'anim kwa sɛ kristo bɛba amen asɛm yi if Lifeword media ministry wɔ ne bae wo nkyɛn ɛsomfo akwa Hayford na mena mu kyɛ asɛm yi telephone number nie 0244869499 0244869499 ɛyɛ nkwa nsɛm ɛna ɛde berɛ wo wopɛ sɛ wokɔ wohwɛ yɛn wɔ Lifeword cloud a wobɛkɔ www.lifeword.org www.lifeword.org obi hun kwa sem o pese obi sem bibi suno de fa hayfordjackson@ymail.com hayfordjackson@ymail.com can send me a email but it you my bana e din komo ana so betin ya frem me na mam de ma o am sure en kwa sem na bro free Lifeword media ministry bye bye